ushagalele kwa iguzwa kumatali kilo guzwa jindileza nagalenga Adamu wa Eva kubabika mumunda chigwati jagalele kwa iguzwa kumatali kilo Wajindileza nagalenga Adamu wa Eva kubabika mumunda Tuyandane
Tuyandane Mujibati Yesu
Tuyandane
Tuyandane Mujibati Yesu Mkamboleza watulelega
Ijitonga jamba kuti Gojile magunyu kwa menda Aswe wa sancho tuyanda Tugaria jagudiagu mungwashi wenu Ijitonga jamba kuti mungwabu
Gojile magunyu kwa menda
Wenu tuyandane
tuyandane
tuyandane tuyandane
tuyandane mujibati Yesu mkamboleza watulelega
tuyandane Sandambe
Musamu wava mujigwati
Nduyando aguwana Agusho megaguli umwi ya umwi Muswili lewa sandambe Musamu wava mujigwati
Nduyando Aguana,
agusho mega guli umwi a umwi Tuyandane,
tuyandane,
tuyandane
Mujibati Yesu
Tuyandane,
tuyandane Mujibati Yesu mkamboleza watulelega
Tuyandane
Tuyandane, mujibati Yesu